sifa miaka jiri Omanyi nazali wa miaka Ijali mwindu ate mbiku rudaru wabana Umiaka jatano mumu nana Wesenu lenji tambara Na musu na wefugira Emiwiji java na bali umu na njulira Nepoli yombisiri yondu ate yali ya mwiru Vanjini wafunga lara Zekwe yombi jiri chantawara Kuali kufuwa kwa mama Mbali kiliza tivizu vya nsinga mfute mkuto wangi Ngandi msa jani ya ulira nazifuna nina unabana Savira nivandange twazirundanga pesira bakonti ono Nandi bamenya manya wabula wanjinyo walumba tusumbye runo Kakati atemwe ya banda vyo ukulu mwebalenga kumpana Nange siri muliaza wanyi kolda na manyo kuwa uereze nyimba Wateri ya watakiriza ndi kisaja shino chama ni shimbi nyo Mulichi manya mfute ndia uza muonde rako wangi ya liwa manyi Havaka lwevi gambo vino sivyo getiru wako wangu vietaga Mbate nechigendiru wangiru mtu vambia na nyumye vitarumye Katino yesawa, banange amatumuganya zike Muli nyumi ajatenga, musubidwa wino mpozo linda vya Yesu Zepasu, umuga voweta, tulanu, zetulire
Kusoza angatolina buwe
kiriza mudizo uru ya gende Na uge basa nyute no nyengiri ye chiko mude muta kumanyira Kwe mula bachisuse ufe no jetuli mutu yitenga tubata senga Kwe netuli vana mburu wakubate muna kula nye kutuweka nangeno Kofi wewao kwe tonso za buu njapa ita bakunyanga razi O kufundi kila babundi mufu Ayo mzungu waraga walingete Twali nimbugo za fe Nibivuga twabiri ne mudimbo tumulira sikitane zibandi Omutonzi twali twamanya tanga tumusinza nnyo n'amasabo twazimba Wadde tegali gakalina n'amategula n'ebyo we yali atusanga omwo Twali n'empisa ennungi n'amateeka wadde nga tegali mu buwandiike Omuzungu ekitali wano kimu kyakuwandiika kyemmanyi kye yajja nakyo Ebirala twabiri nekyaliyo byokyalabako n'ebirala byazaawa ng'abatutegeezezza nti ebyaffe mu butindo mubiibo bazze n'ebyabwe kati ne tufundikira ng'okuweesa kwatulema n'okubajja twerabira ndudde n'okulaba ekkomagiro munyige bannanga omuzungu yatujjirira yakwongera okumwogolera gyawuliriza ewanga nkone ku mutwe ensambi Sizumu na uliotyo lwabuta chirondora Mujikirize walumba tutambate Kumurundi guno wokufika oyani zigenderere omuzungu yazisenzaamu anti gwe twongera okwetta yasemberera eggoolo omuzungu bwakuwa emmundu gw'ogenda okukuba yamuwa mukaagatu olw'edda n'oddayo nti owanga omusajja w'amaanyi nnyongerayo n'ezindi kati twetimbula ffekka kye yayagaliza embazzi kibuyaga amusuulidde yalagira dda n'abaana okumusibira emigogo egy'okuleeta lwajja eno faawo we tutanalaba wabula te ne sinenya beerwa we baasooka obwongo bwaffe baayiwa mudde eggalani y'amazzi kati tebukyakwata ky'omuzungu ky'atakoze nga kotoggera afirika ayita mu kujeegomba tubuyita buyambi bubaya tufuula basabiriza ntukuleka ebyaffe linda kekirimu ekigaliga lwe mulyanja lw'emikono nti wabitugambanga nze sikyali nasuubiye mukamaliza bibi omuzungu takyasaaga tuliraba okufiira ensi eno gye tutanyaga mukama ye yagitukwasa nabo n'abawe yaabo abo bandivunaanye ey'okubagabira olunyo naye nnina ennyike ate sinza omu naawuli otyo lwa butakirondoola tukikkirize walumba tutambadde mulundi guno w'okufiika oyaani kati nno bannange twandyekuŋŋaanyizza wano buli muddugavu nga bwe tuli kulumu kututta kutwala nsi tukumye obutaganya abasibe okulwanira eruzira libapula ly'amagezi okukiyambaani kati nno nange weno balaba nga mwesasira amasasi ku mwana wa gundi njagala tukkaanye nti omuzungu yajjira ddala